Music Surgery.
Jenny, 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 oh Jenny, 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 oh Jenny, 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 oh safari Jenny.
Uanzapo safari watakujaza morali, ukionyesha fanikio uwaoni njiani. Wamekwenda wapi uwaoni tena? Wamekwenda wapi wametoweka? Hii safari hii ulilipa wewe, ingawa natamani nikurudishie mwenyewe. Ona hata jirani hawaitamani, mfano wa maji kukosekana kisimani. Mibaya zidi ni choma, hilo jua la zidi ni wakia. Ukame haukauki kwangu, o baba okoa mwana, niongoze baba.
Jani, 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 jani,
kweli,
jani, 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 jani,
safari,
jani, jani,
yangu bwana,
jani, 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 oh safari, jani.
Safari silele mama, silele mama, maisha ni mchakato,
ni mapambano,
kweli ni mapambano, ni mapambano. Na kama moto wafifia, basi chochea tena. Hii safari hii ulilipa wewe, ingawa natamani nikurudishie mwenyewe. Ona hata jirani hawaitamani, mfano wa maji kukosekana kisimani. Mibaya zidi ni choma, hilo jua la zidi ni wakia. Ukame haukauki kwangu, baba okoa mwana, niongoze baba
Jani, Jani,
katika